egameni likaJesu.
Amen.
Ngiyanibingelela egameni likaJesu.
Amen.
Siyambonga kuNkulunkulu osiphinde wasipha ithuba lokuthi size phambi kwakhe ezosifundisa ngezinsika zokuphila. Sifunda ngezinsika zokuphila before singene esifundweni sethu sibingelela abangane emakhaya.
Sanibonani bangane emakhaya.
Asiphinde sibabingelele futhi abangani.
Sanibonani bangane emakhaya.
Siyanibingelela bangani emakhaya. Abangani bami baseLamontville bayanibingelela, bayanithanda kakhulu. Bayalibonga ithuba lokuthi kube yibona abathi bafunda ngezinsika zokuphila. Bafunde kanye nani nina nisemakhaya. Before ke siqale isifundo sethu asithandazeni bangani bami asivaleni amehlo. UJehova umalusi wami.
UJehova umalusi wami. Angilwesele uyangilalisa emadebeni akhaya. Uyangilisa emanzini ophumule. Uluyisiphephelo wami. Uyangihola endleleni zobulungu ngenxa yegama lakhe. Noma ngihambe esigodini sethuni lokufa angiwesabe ukufa ngokuba wena nami.
Amen. Hayi siyabonga ke bangani bami nathandaza kahle. Angithi sifunda ngezinsika zokuphila. Insika yokuqala iyiphi bangani bami? Ukuthembeka sisoni sonke.
Ukuthembeka.
Insika yesibili ukuhlonipha.
Ukuhlonipha.
Asisoni sonke.
Ukuhlonipha.
Insika yesithathu responsibility. Sisoni kakhulu.
Responsibility.
Insika number 4 fairness.
Fairness.
Asisoni kakhulu.
Fairness.
Insika number 5 caring.
Caring.
Ukunakekela.
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 Sizofunda ngensika number 6 namhlanje, i good citizenship. Ashoni?
I good citizenship.
Ukuthi masibe ngabahlali abahle endaweni endaweni esihlala kuzo. Niyezwa bangani bami?
Amen.
Kubalulekile ukuthi emphakathini esihlala kuyona masibe ngabantu abahloniphayo, abathembekile, abahlonipha wonke umuntu, abahlonipha ngisho abaphathi. Angithi endaweni esihlala kuzona kunamakhansela bangani bami?
Amen.
Kubalulekile ukuthi siyazise leyo nto, sibahloniphe, sibathandazele. Incwadi esizoyifunda bangani bami kwabaseRoma 13 uverse 1. KwabaseRoma 13 verse 1. Asishoni kakhulu.
KwabaseRoma 13 verse 1.
Asifundele emihle KwabaseRoma 13 verse 1. Funde kakhulu ke ngani yami. KwabaseRoma uchapter 13 uverse 1.
Akube yiloyo naloyo azithobe phansi kwamandla ombuso, ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu. Lawa akhona amiswe nguNkulunkulu.
Siyabonga kakhulu Melokuhle, wasifundela kahle. Siyabonga emihle, usifundele kahle. Kubalulekile ukuthi sikufunde ukufunda iBhayibheli bangani bami. Nicele emakhaya banithengele amaBhayibheli siwafunde. Izwi likaNkulunkulu esilifunda namhlanje uthi akube yiloyo naloyo azithobe phansi kwamandla ombuso. Nezwa bangani bami?
Amen.
Ngokuba kukho mandla ombuso angaveli uNkulunkulu, lawa akhona amiswe nguNkulunkulu. Kubalulekile ukuthi nibancane nibangaka nihloniphe ngisho ezikoleni. Othisha ngithi banamandla ngaphezu kwenu.
Amen.
Njengoba benamandla bamiswe uNkulunkulu, abazali banamandla ngaphezu kwenu, bamiso uNkulunkulu nasemphakathini esihlala kuyo kunabantu abadala ababekho uNkulunkulu ekubalekile ukuthi bahlonishwe ngoba onke amandla amiso uNkulunkulu ayikho into emane izimele ngokwayo nezo bangani kubalekile ukuthi sihloniphe wonke umuntu nabantu ababekiwe nje emphakathini nabazali bethu fanele bawahloniphe amakhansela babahloniphe abantu ababekiwe ngisemsebenzini labo esebenza khona babahloniphe abantu ababekiwe ngaphezulu kwabo bawo supervisor nasemabandleni sibahloniphe abefundisi sibahloniphe abantu bonke abadala nezo bangani ubalulekile ngoba bonke bamiswe uNkulunkulu abayimelanga kulezi khundla bakuzo ngokwabo nama prefect bangani bami mangabe nje esikoleni kunama prefect kubalekile ukuthi asiwahloniphe ngoba anikezwe amandla uNkulunkulu benikwazi lokho bangani bami ehene ukuthi njengoba bama prefect nje uNkulunkulu ovumile ukuthi bakhethwe babe ngama prefect manje kubalekile ukuthi asibahloniphe bangani bami icika yokuqala ke esafunda ngayo bangani bami mangabe siqala ukufunda safunda ngani Uthembeka sone sonke
Uthembeka
Safunda yipi incwadi
Luke 16:10
Insika esibili
Inhlonipho
Inhlonipho safunda yipi incwadi
Matthew 7:12
Konje sathi oba nesibahloniphayo bangani bami
abantu abazali othisha
Ehene sathi sihlonipha abazali sihlonipha othisha siyazihlonipha nathi sihloniphe ikusasa letha uyakhumbula uzinhle ukuthi sathi sihlonipha nekusasa lethu neza bangani bami sathi sithembeka kubani konje
kuNkulunkulu
sithembeka kuNkulunkulu
nakothisha
Sithembeke kuNkulunkulu, sithembeke kubazali, sithembeke kothisha, sithembeke kithina, bese sithembeka nakwikusasa lethu nezo bangani. Ungathi mawusufika kwifuture yakho sewunama regrets usuthi hey ukube ngahlonipha, ukube ngathembeka. Insika yesithathu sathi yini
responsibility
ehene bangani bami sase sifunda yipi incwadi kwabaseRoma uchapter 14 verse 12 ukuthi kuwumthwalo wethu ukuthi senze yonke into ekufanele siyenze
ngiyabonga kakhulu ke bangani bami inkosi yomusa inibusise ingcine nesaba uNkulunkulu Nimthembe nimkholwe.
Yes.
Bangani mami ngiyacela nje ukuthi nenze kanjena. Uma senizilalelile lezi zindaba ezimnandi zika Sonto Skole, nithumele imibuzo, nithumele olwenu uvo ukuthi nithini ngalendaba. Ngoba kumnandi ukwazi ukuthi bakhona balalele futhi bathini uma belalele kumnandi kakhulu ukuthola iSMS ukuthola iWhatsApp nokuthola futhi icall nansi ke inamba ka Good News Christian radio station eningayisebenzisa ithi 072-055-3303.